Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, Rais Manson ameniomba mimi kuyawakilisha majina ya maafisa wakuu na wasabini waneo kwenu kwa ajili ya kuwaidhinisha. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Thomas Spencer Mason kama nabii, mwonaji na mfunuzi na raisi wa kanisa la Yesu Kristu la watakatifu wa siku za mwisho. Henry Bennion Hiring kama mshauri wa kwanza katika raisi wa kwanza na Dieter F. Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili wa raisi wa kwanza. Wale wanaokubali waonyeshe ishara. Wale wanaopinga waonyeshe ishara. Kura imepokelewa. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Russell M. Nelson kama rais wa akidi ya mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa akidi hiyo: Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Nadell G. Runland. Wale wanaokubali waonyeshe ishara. Yeyote anayepinga aonyeshe ishara. Kura imepokelewa. Imependekezwa kwamba tuwaidhinishe washauri katika rais wa kwanza na akidi ya mitume 12 kama manabii, wafunuzi na waonaji. Wale wanaokubali, tafadhali onyeshe ishara. Kinyume chake kama kuna yoyote kwa ishara hiyo hiyo. Kura imepokelewa. Imependekezwa kwamba tuwapumzishe wafuatao kama sabini wa eneo kuanzia Mei Mosi mwaka 2016.
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eliezer S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manns, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who
wale wanaopendelea kuungana nasi kutoa shukurani kwa huduma yao nzuri, tafadhali waonyeshe ishara. Imependekezwa kwamba tuwapumzishe kwa moyo wa shukurani dada Rosemary M. Wixon, Sherry A. Espin na Mary R. Durham kama rais mkuu wa msingi. Vile vile tunapumzisha shiriki wa bodi kuu ya msingi. wale wote wanaopenda kuungana nasi kutoa shukrani kwa kina dada hawa kwa huduma yao nzuri. Tafadhali waonyeshe ishara. Imependekezwa kwamba tuwaidhinishe kama viongozi wakuu wa sabini.
W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo DeFeo, Peter F. Merz, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor?
Wale wanaopenda kupiga watoe ishara hiyo hiyo. Wale wanaopinga kwa ishara hiyo hiyo. Imependekezwa kwamba tuwaidhinishe wafuatao kama sabini wapya wa maeneo.
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, Renee R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matthias de Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Leverino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhuesa, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor?
Wale wanaokubali, tafadhali waonyeshe ishara. Wale wanaopinga kama wapo. Imependekezwa kwamba tuwaidhinishe Joy D. Jones kuhudumu kama rais mkuu wa msingi pamoja na Jean Bingham kama mshauri wa kwanza na Bonnie H. Courtney kama mshauri wa pili. Wale wanaokubali waonyeshe ishara. Kama kuna yeyote anayepinga aonyeshe ishara. Imependekezwa kwamba tuidhinishe viongozi wakuu sabini wa eneo na viongozi wakuu wa vikundi saidizi kama wanavyoundwa. Wale wanaokubali tafadhali waonyeshe ishara. Wale wanaopinga kama wapo. Rais Manson, upigaji kura umepokelewa. Asante kwa wale wote waleza kuwaongoza wa kanisa, na vile vile tunawaalika wale ambao wamealikwa sasa hivi waje na kuchukua nafasi zao katika jukwaa. Inabidi wao wanakuja kutoka sehemu mbalimbali. Hao hapo wanakuja. Rais Manson siku zote anasemaga ni sehemu kubwa kutembea. Asante ni kina kaka na kina dada. Kama hapo mwanzo ulivyoelezewa, Jackson atasoma ripoti ya ukaguzi wa kanisa kama alivyosema, na Brooke P. Hales atasoma ripoti ya takwimu ya kanisa kwa mwaka 2015.